Did you love that as much as I did?
When you do, who said the many Jim Hona? Wunyan Shra Temple, a trahunshia with yourself and Nina. Many saw ye. And I do ye me persem, ye dream, I see the emu, no be who I hear pa. Edin kind, say ye cosso, and ya and Sampano no curry, were young abra bomu, na, dear tossu me, you know. Say ye ne a fofro, etche. One name won't we hear? I hear. Mumu Biara says, see ye assume what a jar or what's so unquadient. Ye mo. Ye would you my yet? Ye name no quarry ah, a what in Sampanumu. Ye see ye won't say ye bedin no quarry no enim. I was say ye din no quarry, I was say ye bedin no quarry no. I was say ye chair ye near a full front so chair. I was a young Maya Nesso, Naya Kanya GDA, your name on the China for fro. I wore a bob swimming moon wall. Russell Ballard Wright. I wore Ensign Munum, that Russell M. Nesson Cassay. Ye here and ma, I would o dimu. I were best chair won GDA. Ye here won't say, O best you and treacher, no, now what see, dear, ye, GDA no assi. Say, bear ye, I'll bet me, I did one a dance, I found a quarry, I will be BM. And you are no ma, Mosha me GDA din, where yes, a Christian mo. My sham Mosha swore, at him, I dance, the enya, tinka, one mo, GDA mo, free Brazil, Ecosi Botswana. Moku tanfia swopa, wo, babyara, ah, mo beco. Wanga ebe mu no enya atinkano efri wom mabusu yafo ene wanga wawo mufo nso ene monanfofo piye wo baabi bebre empo akosi nipa wote wonche anadwi minister Harriet Ugdorf ya adwin se mo shrain wo wiase ah ayesumu yi mu na abraham bo mo ho mode na mabro abrabo yi enu se nsempa no beye anigisem. President Thomas S. Monson ka se se wo pese wo di kania ba afoforo abrabomu a e wo se wo di kani e wo se wo di kan hyre se na ye betumi amma no kware kania no ahyre wo ye mu e toda a ye amenya tenka se mekania e ye edu sa na ye betumi akoso ahyre trust am no kire se ne e fi nyankopon no ye han na de onya han no a okoso wo nyankopon mu no be nya han no pin e wo se ye koso wo nyankopon mu se de e kire no ka no e wo se ye ko bia han no wo e ye eja wo soro ene Yesu Kristo ene ntrosem no ye betimi akotempo nso wo abra ye nim se de e wo e ho biara e ye de ka Kristo hu asem. And then in Pata for your Bobo Mayano. Dream soon, so I saw a temple one in Potemu. And Macro, I can see emu yefe. A shrine will be poor at you so. I dare not a shrine, not a yefe. If you say, train a car, say, no quarry shrine, na temple mu ye no quarry to say, young ara. Well, 1877, Muno President George Q. Cannon car said, Temple Biara bread or bonsam to me, I see was I see you so. Majidi said, Baby Biara, I will see Temple was I see you so no, a pia is sum quetchy. Temple, I said, dear, ne say, a best sum a mansa, na a ma a japa was true. And man, you now, or pay ama wako won't change you. And yes, I answer, na ye pese ye. Ya brabo e ya na ni ye fie. Se ye besum afofro na ya bua wong e pinye sum akwechi. Na ama ya kwe ja wa wosro kani anumu. Tempo a ye ye die kron kono be ma yeng jidie a e wo Kristo munu akwosro. Na ma yeng atumi abua afofro jidie nso. Wa tempo hun hun munu ye betumie sunye tumi ni ni deso a ajin kwa no di. Ni mkwa betu homa yen na brabo. Mfie kakrebi e chwe munu. Yang a bush yak on social bemo may call temple call bomb pie as a shame. A moment of truth. Me who no no quarry no. Me who no seem me seem to. Na me who jury me. Was sound whom church no mono. Me who a bar a whom but so be ah na or ye near my war. No quansu name woman ye rather quansu. Na or dear no mon yam man who name woman fain mon yam and yanko pong. Me who say. Na me hwɛ me ya me hu me sufrɛ eja wɔ wɔsro na me ka sɛ me mpɛsɛ me yɛ saa wɔ baa no na sɛ na metimi asesa wɔ honhom mu anisuade hunu mu no wo temple ho no mi nyankyere trefa hia mi hia ajankwa no mprempre mu wo ho no mi dane madwen ko ajankwa ajankwa Yesu Kristo so na mi nya tenka se mi yawo no afri mi so na mi nya ni daso obi wo makoma mu ono pe ni meni daso na ono mame ono na me dao mi hunu ni pefe se hunamu ba ye nyankopon tamfo any one a woka won ho wo wiase wo temple ho da no misua se enam Yesu Kristo tu ho ache wo no so pe na ma ho maso so ba no besesa na amame aje papa minyane do no atenka na minim se onam honhum so honhum no so be kire me kwanye a me mfa so se be de makoma nyina to no so a me da so reko me mere ye no nanso me gi osuru mu a e free mpata anu di san kire kire no kwari yi bae bre a me kw temple no na me pe ahoto ni mu aye me de nkonu ana iru a temple na me free ho no me hunu se me wotu mi me ye mre na mani gi e free se me nya ni hanu na me gi ni hwehwe ye a owo ma me nutu mu wo wiase afena nyina no temple de danso wo won abonten na enso ewo mu no de ni nyina wo kanea ne enukore a eni awiyeye wo korontie ngoma efie tremiansa enyimu dunsia no oka se munnim se moye nyankopon asori dan na nyankopon asori na nyankopon honhum timumu se o nyankopon mama no ye de danso wo wiase te se temple ye nso ye wo honhum kanea wo ye mu te se temple sa honhum kanea yi to say ajenkwa no kanea no spiritual light is a reflection of the savior's light others will be na afufuro be hu said ye yeshren we have our own roles to yen nyina ye wo yen ankasa ye dwumadie a ye ye efri oba maami okandifuo ni okyerekyere ni kosi onua ba dwumaye ni oyire ene adodoo dwumadie bia hu hia na emu bia nsoso wotumi wa abra ye di nsempa no kore ni temple apam wo ya bra bom elder Dietor Christofferson ka se wo ade nyina mu no maami betumi anyankenten so asini obi biara wo ayonko fa biara mu na ye masusa no metin ka se meni mikunu David eye ahyenka kafo na mehunu se ye madu ba kono nyina ye nhrema a na enam yen a ye nhrema ejina hyema bia ereboaboa ne ho akosi eposo meni David hunu hia ehia se ye pese akwanchre pa efri ewrade ho na ye debe kyerekyere ye ma no na juma a metadi ye ntadi sie nkwada ngoma kinkan ni aduane noa eto da bi wo yemfie mu no yehunu se sa niema nketin kiti yi te se abusuan paibo kyerasem suani abusuan anwumrehye mu no niema kase wie peye nanso mi di adanse se sa nyoma yi ne yo yi wo mfaso a eni awieye ani di kase bi ba se abra ye ye sa niema yi and ready to embark in the service of God. Our small acts of faith and service. Ye jindie nyuma nketwa no ne osom ne kwan a ye mu buem no betumi atoaso wo nyankopon mu na odikania ne anumonyama a ni awie ye abra ye mu ye musuane ye nanfo ne ye atipenfo. Dwen kentenso a akwada oba betumi anya wo na busua so. Ye mbaba jidie hira ye busua bre a ye mbabere maketwa yira a ye wa nigie bia bi. Abusuane de ahopepre hwehwe no. Na kura kura no ye mbaba a wadi mfie dunum. Bo ma beti ka se maami ye mumpa ye na ye no kure abusua no bua won ano woni padom no mu ma ye bompa ye na ye hu me ba no to all the primary girls e man ke to am wa hany na me ka kire mo se me pa mo cho mon kan kire mo abusua fo na mon kai wo mo se wo mo mumpa ye wo ashu bre mu no me nya kwanya ko maiwa oha aduokunu hye mu wa Alaska wan nkenten so wo me so no ye din Wanga buabua wahu wahu humu ansana oribanshi ya munu na wakai momo wangomano atri the living Christ nsemfuwa negu wantrim. Wadaya tosu miyansano mayuwa ohadu yokunu nina jina buomu kansanse muna pepepe. Humu nishe danke suye ni muma na mepese anka mika wangu. Nensu mentumi. Na minya saa kinkano hun edumabia. Afi masha siye risuyan sema a ewa the living Christ numu. Tisadi enu ya no mano eyeye na enamu wanken tensuwa inti menye suye hunu. E radia didia pamunumu se mikai jinkwano. Wa abra mireko suya nsema ewa asumafo a edia dansi enumu. Menye nti asia emudo wa radia didia enumu. Many that so any say me bo for the imagine kwani bro nya yi say me twin the living Christ in some na gumitrim na akama kumam me jidi say me tumi anya ten nkenten so pa te say the Alaska nuanu ma ni nya wo me so no obetumi ahu wo hu wo nsem I wo the living Christ in some no mu o she obiara say woni na namon so onanti Palestine kwan so sa yade ma nifrafo ani tie na onyane ewufuo yang ma ye wa sori yimu yen nante wa Palestine kwan so na yen sayade nanso ye betumi abompa ye na ye di ayaresado a ewo mpata nimu ama yarefo ni ayonkopa mpose yen tumi ma onifrani ani nte te sɛde agenkwane ye ye no ye betumi adi adansie afa nkwagye nhyehye ye no ho akyerɛ afoforo ye betumi abue won te ase ani wo hia asofudie tumi a ewo apam a ani ayuye ni mu hia ye nyane awufuo te sɛde agenkwane nyane awufuo firi ewuo mu no na emom ye betumi mi edin akọ tempo akoye tempo ayeye die ama wom a wohia saanu ebeboa ma yetimi anyane wom afri honhum wom mi di adanse ese ye waje nkwa ti asefo no Yesu Kristo na enam ni tumi ni ne kane aso ye betimi apie sum akọ achi a wasase so na ye nim se ye betimi abo afoforo ama waba ni nchen ewo Yesu Kristo di mu amen.